Netflix Live. Kino Clan, stand up. Zombie.
Kuna mako meni DM.
DM.
Anasema Nyando squeeze unazima Shelly Fegi. Umekuwa waki kinomo na hang out na kina vibegi. Kamjibu njongo kunja lembuzi kagoma mine wa mpaka ni dead. Squeeze kitu na filter. Sidhani kama ungenijua kiundani ungekubali kwa hater. Natokea uswahilini mguu shetani mguu jini. Bado mitime niamini kama kiongozi wa dini. RIP langa umekwenda umekwenda rafiki wa kweli nimebaki mimi. Squeeze watu onioni tunaishi low profile. Na Mungu anatuongoza. Yachukua ubingwa la ligi tunaongoza. Tamaa na shobo nyingi mabishovi na waponzo.
Wana nyumba za vio, wanaleta shobo. Hey, wanaleta nyudo. Hey, wanaleta shobo. Hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe. Hey, mawe. Tupa mawe. Hey, mawe. Tunatupa mawe. Hey, mawe. Mawe.
Oh. Sekinyago na kuchonga unanitisha. Lala na bango na team haitovunjika. Tuliza kipago na mbombo zako za insta. Ona na piga kolabo na mwanangu wa maisha. Hey Mr. DJ, twende kwenye replay. Hey Mr. Weaveway, paka chukizishe. Bongo tuiwakilishe, mkunga zindalilishe. We mwenye nyumba unyumba kauhalalishe. Busy Babylon, kichala hip hop. Najulikana sana ngani Mr. Pipa. Mashuti makali jiandae goalkeeper. Hip hop inauza na getini mtalipa. Kilomita nyingi na nyoosha goti. Midondosha vesi, we dondosha pochi. Nadondosha noti, unadondosha chozi. Mina gonga kopi, kagonge ngozi.
Wanaleta shubu, hey, wanaleta nyudu. Hey, wanaleta shubu, hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe, hey, mawe. Tupa mawe, hey, mawe. Tunatupa mawe. Tunatupa mawe, hey.